Kimi, Nipe Pambio, Bits and Blessings, Loud and Clear Entertainment. Listen, yote ni bure, yote ni ubatili, usinidharau.
Namuona na gari kubwa kuliko shida zake, namuona na wanawake. Sema kuna Mungu watu wajipange, anadhani ni nguvu zake. Akigonjeka daktari anatoka ngambo, akiboeka hapo utaona mambo. Maombi kwake ni kelele, ndiyo nimeona nikueleze. Miaka yake anataka tumeze mate. Alisema moja wezi zima moto wake, ana wanaume wanane. Haumpatikani sana ila ile siku ya rambe ya susu. Atalishwa na matunda ya usupu.
Usupu, usupu.
Nasema hashtag Nebukadineza. Sauli pia atakueleza. Nasema hashtag Nebukadineza. Haijalishi yale umeweza, yote ni vanity.
Wewe una pesa, mali na magari, haya yote ni ubatili. Shukuru Mungu kwa uhai. Usijisifu sana na huu mwili. Huu mwili ni chakula cha mchwa.
Yote ni vanity.
Vanity, vanity, vanity.